Kha ri kota musi zwifhaṱo zwashu lwa tshifhinga nyana u itela thabelo. Vhunga uyu muzika u ḓifhaho u tshi khou ḓa kha idzi kudza ipfi, u tenda fhedzi, a thi ḓivhi arali u ni na khumbelo, madekwana ano, dzine ra nga ṱoḓa uri dzi ḓivhee kha Mudzimu. Hu na zwanḓa zwashu zwi nṱha, ri fulufhelisa uri ri ḓo tenda vhunga ro imisa zwanḓa zwashu, Murena a fhaṱutshedze. Khotsi ashu wa ṱaḓulu, ri a sendela kha iwe, nga dzina ḽa Murena Yesu, ngauri izwo wo zwi fulufhedzisa, arali ra zwi ita nga i nḓila uri u ḓo ri pfa, no ri arabela uri u ḓo ṱanganedza zwine ra ṱoḓa, u ya nga hune wa ḓivha Murena, nahone u ri fha u ya nga lutendo lwashu, ri a zwi ḓivha uri u ḓo zwi ita, ngauri wo fulufhedzisa. Hu na khumbelo nnzhi, zwanḓa zwinzhi zwi nṱha, zwanga na nṋevho Murena, ndi arabela uri u ḓo ṱangana na riṋe madekwana anu, na uri u sumbedza nḓila ine ra tea u tshila, na zwine ra tea u ita, u vha na lutendo kha iwe, u wana vhugala ubva kha tshumelo. Murena, unga ro ḓikumedzela kha iwe, nga dzina ḽa Yesu, amen, ni nga dzula. Don, hu ita hani, zwa vhukuma no mangadziwa madekwana anu, u vhona vhunzhi ha khonani dzanga vho dzula hapa kha platformu na nne. Mukomana Lee Vale o vha a muṅwe wa vhalangi. Mukomana, zwo luga. Ndi nga si vhidze iḽo dzina ḽa Tshijeremane. Hey Horza, ndi ḽi wana murahu tshifhinga tshoṱhe. Mukomana Don Rudel na vhoṱhe vharathu vhanga, muthu muṅwe na muṅwe, ndi a ḓivhana navho vhoṱhe. Ngauralo zwa vhukuma ndo takala u vha navho hafha madekwana ano, u rabelela na riṋe musi ri tshi khou rera ipfi, u rabela vha lwalaho. Zwino ndi a humbula matshelo nga madekwana, no zwenezwo sonda nga masiari, murahu henefho, zwenezwo mugivhela nga madekwana, ndi u vha huṅwe fhethuho, no vha ni khou rabela ṋamusi, zwo luga. Ni mpfarele u ni lengisa vhusiku o fhiraho, fhedzi ho vha hu fhethu huswa, tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha tshi tshiswa, none a zwi ḓivha uri zwi dzhia tshifhinga nyana u ḓowelana. Vhunga ndi tshi dzulela u amba, mpfareleni huku kuambele, bviselani zwikumbuliso zwoṱhe kule, no ra ḓivhana nga u ralo, zwipfi zwoṱhe songo ḓoweleaho. Tshiṅwe tshifhinga ni ṱangana fhethu, yawe, hu si u dzhiela fhasi ino auditorium, fhedzi ni a vhona, a i tou vha tshumelo ya vhurereli fhedzi, ndi a kolwa, ino farwa pano. Ndi tshumelo dzoṱhe dzo fhambananaho. Na ngomu apo, zwi songo ḓoweleaho zwi tshi vhonala zwo ralo, fhedzi hu na muya wa tshiṅwe na tshiṅwe. Arali ni si na muya kha inwi nofa, no vhathu vha na mimuya yo fhambananaho vha kuvhangana vhoṱhe. Yesu o vha nga sipodze vhukatini ha mavhuthu o raloho, o ḓa shangoni ḽawe, no a vhongo mutenda, no o vha nga siite mishumo mihulwane henefho. Ḽiṅwe ḓuvha o vha khou tea u ranga munna we a vha bofu, nḓila yoṱhe ubva ḓoroboni, nga murahu musi a saathu muita uri a vhone, na u wana tshawe, no tshiṅwe na u pfha hawe, ni a vhona tshiṅwe tshifhinga ni tea u kuvhanganya, hune vhatendi vha kuvhangana hone na tenda. No hafha fhethu zwino, ho ṋekedzelwa tshumelo ya Murena Yesu Kristo. Uri ndi tshivhidzo zwino, sa vhunzhi ha zwivhidzo sa, hoṱhe hune vhathu vha ṱangana hone, hetsho ndi tshivhidzo. Uno zwino madekwana ano, nga maanḓa ri vhathu vho tondwaho, ri pfa u vha fhano madekwana ano, u kuvhangana navho inwi noṱhe, u rabela na u limuwa Yesu Kristo vhukatini yashu. Zwino ni a ḓivha vhapresbiteriani vha na vhunzhi ha kana vha episkolapi, ndi a tenda ni zwone, nṱhana fhasi, nṱhana fhasi, takuwani ime ni ambe tshiṅwe tshithu, dzulani fhasi, takuwani ime ni ambe tshiṅwe tshithu, dzulani fhasi, na ni khou ya u ni humbela u ima hafho musi ndi tshi vhala ipfi. Kha Luka, kha ndima ya 24, arali na nga thetshelesa zwino, ndi luṅwalo lu pfalaho vhukuma, ndi tama u thoma nga ndimana ya 13 ya Luka, ya 24. Uno vhonani, vhavhili vhavho vha ya nga heḽo ḓuvha kudanani kune kwa pfi Emausi, kune u bva Jerusalema ndi maila dza furathi, uno vha amba vhoṱhe zwenezwo zwoṱhe zwe zwa vha zwo bvelela. No zwo ḓa zwa vuledzea zwa uri musi vha tshi khou amba vhoṱhe na u ṱoḓisana, Yesu ene muṋe a sendela tsini, no a ṱuwa navho, fhedzi maṱo avho one o vha o farwa, vha si mu ḓivhe. No ene amba navho, na ndi maipfide ane na khou fhindulana, ni tshi khou tshimbila, nahone no ṱungufhala. No muṅwe wavho ane dzina ḽawe a pfi Kiliopia, a fhindula a tshi ri kae, ndi iwe mueni u woṱhe wa Jerusalema, nahone ane asi ḓivhe zwithu zwo vhaho hone henefho maḓuvani ano.
Uno
ene a ri khavho zwifhio, huno vhone vha ri khaye zwa Yesu wa Nazareta, we a vhe muprofita wa maanḓa kha nyito na u ambani phanḓa ha Mudzimu na vhathu vhoṱhe, uno zwa uri vho tshipe vhahulwane na vhavhusi vho mu kumedza khathuloni ya u mu vhulaha nahone vho mu vhamba. Fhedzi ri fulufhela uri ndi ene we a pfi u ḓo ḓa u phulusa Israele, nahone tshiṅwevho ṋamusi ndi ḓuvha ḽa vhuraru tshe zwa vha hone. Hone muga vhaṅwe vhasadzi vha hashu vho ri tshenusa vhe vha pindutshela tshaloni, no musi vha songo wana muvhili wawe vha vhuya vha ri uri vhone navho vho vhona bono ḽa vharuṅwa vhe vha ri u a tshila. Na vhaṅwe vhashu vhe vha vha vhe na riṋe vha ya tshaloni no vha wana zwi zwezwo sa zwe vhasadzi vha amba, fhedzi ene vha si mu vhone. Zwenezwo a amba navho, o inwi matsilu vha mbilu dza thotho u tenda zwoṱhe zwe maṅwalo a amba, na Kristo ha nga thupei izwo zwithu, uno u dzhena vhugalani hawe, uno a thoma nga Mushe na vhoṱhe vhaprofita, a ṱalutshedza khavho oṱhe maṅwalo a ṱanzielaho ene muṋe. No vha tshi sendela tsini ha kudi kwe vha 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 tshi khouya khako, uno a ita u nga u ṱoḓa u fhira, fhedzi vhone vha mu pembeledza vha ri, dzula na riṋe ngauri huvho nga madekwana ḓuvha ḽo no ḓikovhela, uno ene a dzhena dzula navho. Uno zwa ḓa zwa vuledzea unga o dzula navho zwiḽiwani, a dzhia tshinkwa no a tshi livhuwa, uno a vha ṋea tshone, no mato avho a bonyoloswa vha mu ḓivha, no a phinyela vha si tsha mu vhona, vha amba nga tshavho, na mbilu dzashu a dzo ngo swa ngomu hashu musi a tshi amba na riṋe nḓilani, nahone musi a tshi ri vulela luṅwalo a ri rabele. Murena Yesu, ri a zwi livhuwa uri hezwi ni ngoho, a huna tshiṅwe tshithu shangoni tshine tsha vha tsha ngoho u fhira ipfi ḽau. A huna tshithu na tshithihi shangoni tshihulusa u fhira ipfi ḽau. Uno ri arabela uri u dzumbule heyi ngane ya kha riṋe mbilu dzashu madekwana a ṋamusi, uno u ite uri hetshi tshipiḓa tsha luṅwalo tshi vusuludzwe hafhu madekwana ano, uri ri limuwe Murena Yesu vhunga vho zwi ita. Fhedzi arali mu mulimi wa ḓuvha murahu ha mvuo yawe, uno zwino nga ri mulimuwe murahu ha miṅwaha ya 2000, ri humbela dzinani ḽa Yesu uno itela vhugala hawe. Amen. Dzulani fhasi. Ndi a livhuwa tshiga tshituku nge murahu wa auditoriamu ya tshivhidzo tsha u ṱanganedza. Ṱhoho yanga madekwana ano ndi musi maṱo avho o no bonyoloswa vha mu ḓivha. Zwino fhethu hashu madekwana ano ndi Paseka ya u thoma, ḓuvha ḽihulu ḽa u vhangwa ḽo vha ḽo fhira. Murena washu Yesu o ḓa shangoni uno a ḓiṱalusa zwi vhonalaho sa muroho wa Mudzimu. Maṅwalo oṱhe e a vha a tshi amba ene o a vuledza, na awara dza u fhedzisela kha tshipambano dzo vuledzwa, zwino mvuo yo ḓa e a vha yo fulufhedziswa nayo. Fhedzi vhathu iḽo ḓuvha vho vha vha tshi nga zwine ra vha zwone ṋamusi, vhana kha mafulufulu a zwine vho zwi vhona zwa nṱha ha mupo na zwiṅwevho, vho kundela u limuwa maṅwalo oṱhe a elanaho nae, vho limuwa maṅwe avho na u tenda, na maṅwe avho a vho ngo limuwa. Ndi elekanya nga hezwo zwo ralo vhunga ṋamusi uri tshifhinga tshinzhi ri ḓo ṱanganedza zwiṅwe zwa zwithu zwe Yesu amba, fhedzi hu si zwithu zwoṱhe zwe a amba. Vhathu tshiṅwe tshifhinga vha swika vha ri, zwo ralo ri tenda hezwi, fhedzi a ri tendi hezwi. Zwo ralo ni nga si tende hezwi hu si na u tenda hezwi, ni a vhona ni tea u ḽi tenda ḽoṱhe, hu nga vha Mudzimu o fhelelaho kana si Mudzimu na khathihi, no nga u ralo zwoṱhe zwi tea u eḓana hone fhethu hazwo. Huno vhunga ndo amba vhusiku fhiraho Muzimu otendera Yesu, umwaru lwawe, ubva urangani, kana musi usatu vana chipinga, musi ova awa uyanga usapeli, uzote, ndi ene wa uyanga usapeli, no zenezo izo zitu, zino kuetea zino, zitova pedzi sitaduni za mumbro wa mzimu, urangani, hova ungerekani, no zenezo ipi, uno ipi, musi ngerekani yosumbezwa, ni ipi, no zenezo lo ambiwa, litio itea. Nosizote ni mzimu, akudisu meza ene mune kastaruri zawe. Nosenezo mzimu achiva chitu chifare yao, ukwameya. Ane ringakona uambanaye, uambanaye. Kamu wili wote wachivizo, chawe na chimwe na chimwe. Nosenezo wazina lanulo vali mumburu ni wawe. Nizine na vana vuchiru usaperi, ningasive na onga ingwendina. Are na vuchiru usaperi. Nova na wachipinga chote, ni abona inwi, ara sumuraro, ni ngasokori, zoruga, ni wera kachibizo, ni itachino. Hai muna wanga, uchilo usaperi munga sibe, chungwana chungwa chichabacha uyanga usaperi, achina matomo na wane chingasigume. Ngauraro nova ni chitoba pezi mumbro wawe, zina lanu, urini nina zune na bazone, yone ndira pezi inini ngaba na uchilo usaperi. Ngauraro no anzelo banaho, no abo, aurundu zune babazone, wofaro uyanga usaperi. Mofa uva urangani, bibili yori, mwasazi ane achitiranga udipina, ofa musaka dichira, lizone ni abona, uzula ofa, ofa kachibi na upuka mrayo. Mwazino ara nova ni kauhanyiswa, kauranga hawe, lizwe adela zone urengurura, mwazina lanu lova love wakabugi ya mwane apchiro, kamu mbro wawe urangani, no oda urengurura mazina ote rekayo bugu. Usi manji, usi upira ayo, beti e ava anepo, musi zina laupeza li chirengururwa, uji ya bugu yawe na ubira zwe arengurura. Shino, una ni chitu chisiride, chine chadoba, ara risateni zote zongwari wa wakarungwaro. Gauri chote ni ifila mzimu, lotu tuwe zolote, chimwana chimwe chalo, naone rutende chimwana chimwe chalo. Shino, ubukua abu gara vurepanda asu. Madekwana anu, ni Yesu ntauvava afuni, kachipunga cha rutavura, achikumona, ntauvava rutavura, vuo, rubala utoma, uvuava afuni, mrena Yesu washu, oba amchero wa utoma, wa abu burarao, rubala paseka lelada, la utoma, lila visera toya lo ntapanda abusiku kati, urotula wa asu isu na chibi, oba jena mtengu wa chibi, na mzimu omuvusa nga duwala buraru. Riatenda iso ngambiru ya shiote, urimuzimu omufusa nga duwala buraru, uyangapurifeso yawe. Nori ashtenda uyangarumwaru, uri omufusa, duwala buraru, oba wa utoma mtiwe avuso vaba funi, mchero wa utoma, wabu edelao. Umbrangazo, ula utupea zuhuru, kami mwezu kidizini, yesha angula jena chivini. Lisa divindira ya uva, unokoi pano, obu ya uva wafuna, chipingate, chipinga charutafura. Chivizo chote wanga uva chishiko imba zi haleluya, zabugara, vizi mazuroni ya hezo, waba kumona mona, butu ngupana na zote, na urubo barote na zote zwe aamba. Na hezo ni zutijifa na umatekwa na anu, na urubo barote na zote zwe aamba na upurupezisa. Ezo ni mini, chivizo chika heo nyimere matekwa na ano, chine chavakayo, ninga urobaro tenda zote zwe ari udozi ita, mangwaro ote ani amba ngai, robaro watenda ote, riaposera kule, riatanga nyisa, rabia chumuchitukao, ara chitenda, chitichote, oba uchidoba una rutavura, watakaru kamimu ya yashu, ngauro vuswa nae, kaufana ambuo yawe, sinurozula mataduruka Kristo Yesu, una mibuso na manda na maswisi, jipasi ya mneje yashu. Renafanero nga marupe se Kristo, ruseru ashu, urorengwa nga mzimu. Ezo, mzimu obadela na mero yashu, naka Yesu Kristo. Norinafanero ya ufara horo ruswayo, nta chini na chini chine rahumera, norachitanganeza, mzimu oraro, ezo zi aliraza, arangatenda mangwaro ote. Bezi chituchazo oba uri, chipida chitumupa zao, batibanji beba mdiba na umufuna, abongo zili mwa uri ovu wafuni. Nozora arona musi, batibanji bane batenda na ufunza, uri ovu wafuni, na zino abazili muwe, zikagara bakonu fesesa, nohodara zwa ngangane chero, azungo dowele, kazi tu songo dowele yao lune mzimu ava ara sitendele na pulupiso yawe vanji vomufuna no basi zdive zoba sitoba songo dowele yao kabo tenda zehezo tanzi tenda vacharunu unozari robo na chigwada chavarunwa chechari ovuwa wafuni yawe zora rori ni abona ara libo wabona vele samangwaro ozi pulupiziza uru udozi ita Nubunga kaba farisei na batidi zibavurele ili wama duwani awe Ara dipenzi wala belesa kama mwaru Ufana ori u Sejulusani mwaru Gaurikao ni umbula ungani na kuchilo usapeli Mundi hayo ani atanzie rangane Ezo zi amba uri unyi Na ara liabu bafunziwa Nga heli ya duba Koto wala belesa mwaru Buba bachidoba bozi wana mwaru ni uri opulupe zisa ufuwa hapu Nuna mzimu opulupe so mfusa Uno azu ita. Na uzora ro, ifila wela furpeziso. Loba lungwari wa uri. Udo zu ita kabo. Ifila uri udo fuwa. Ozi furpezisa. Pezi na uzora ro. Wabu tumupana na unyama. Na chungwa na chingwe. Wele kanya uriboro zo zote zo wawe na aso. Na uri chungwa na chingwe choba chokundero. Oba u awarasi sisa ye. Ndia humurera. Ye babu yaba ibona. Wabu na purpelo kai. Na utenda kai. Na ubona ubona zo uru hama dembe. Na zuiga na ptoro. Na ukwati sezo hote ya mesia Unu umubona oi maapo Unu afa Unu ana uferwa maareka chipatu wa chawe Unu musi Oba chikona utarukanya ngerekanya Zizabatizi mbilu ni zabatu Pezi ara na ita yezu Zunga mbona zoya shangu Tuyangwereni Pezi musi zitu zipasi Hapo ni uone unina sala nekanditenda Musi bachibea zaza umona na chipato chawe. Hala masore okambi wao. Nobabea zaza umona na chipato chawe. Nobajetanda. Vamuru waka tobari. Tunori afesesa urumprofita. Arari umprofita. Unobapirisa heo tanda uvaka mungwe uyaka mungwe. Nobari ribuze wa aurwa. Riduzitenda. Ni abona zibona na unga. Oh. Faru waka chikwekwe. Unobayere kanya. Zora ro. Ara ribangabu ya ba ambachi mshitu kae. Oba chidoba roba pofura. Oba chidoba roba afa. Ara ribangabachi mshitu ni abona. Iyo asindiwe ya mzimu ya wita zutichipinga chote ni abona. Musi achipamba noni. Na kaya afa na chipebo tebari. Ara ni iwo Kristo. Ribu zezu kagaro. Isi achipamba noni rudu utenda. Ni abona, buba bachitoba basa feses urimuzimu, angaya hani kachipambano, afa, pezi iyo ndiyone mbuno, uriningani muzimu oitwa nama, uri akono ufa. Bafarisebu mpato nipo ya kwinesea abu ya abanayo, musiba chiriba mwe, angasikone, bangu oba chiza, ene muna konu di chiza. Swabukuma iyo yoba iba tonipo. Ara odichiza. Oba asikasichize bangu. Oba oti odinekeza. Iyo ndiyone mbune ya uri, muzimu aitwe nama. Uri akono ufa, uri atambule ajenda tiso kaine mune, oba ngasizuite, tenda pezi achika diva Yehova, kamuya, muzimu kotsi muyani, oba ngasizuite, pezi musimuzimu oitwa nama, uno adzura kati yashu, sachibili cha mutu, tenezo wa oba achingakona utechera rufu, na ujianda tiso, ye aivea kaba tubote, oivea kaine mune, na wone abadila mtengo. Na uzora alo, Ifila wala kurupeziso. Loba lo kurupesa imbuo. Pezi abongo pesa urezitoba nga uraro. Uwaba chito ubaba kasingasi jene kazo chote. Ifi. Oba haka ukwati seza. Hapurupeso yawe. Jesus talking to this Yesu, achiko ama na uyu Kiliopia na kone ni yawe, kagondo la uya Emausi, hova hukwa tiseza, hapurupeso yawe ya ifi, nona ozora ro abongo zifesesa.
May I say it today, after 2,000 years of teaching, believing,
still he's panda mingwa ya zgidi zibili ya ufunza, utenda, na zino ukadichira, na one batu abazili muu, bangasi zifesese. Chitichuruwa nendi uri, wono katere zea, nga zungo zitu, nondoro ya zinji, na zungo si zinji. Heyo ndiyo ni mbuno ya safesi sahabo, wabu tungupara kukuma na uhanganea, uzifesesa. Unajani jere, vo va tshi khou amba nga hae zwino vo vha vha kha gondo ḽa uya Emausi vo vha vha tshi khou ya murahu kha mushumo wavho wa kale hafhu no Petro a ya u reya na vhaṅwe vhanzhi vhavho vha ṱuwa naye na Kiliopia na khonani dzawe apfhi zwo ralo ri ḓo ya Emausi hezwo kha musi ndi hune vha dzula nonga lwendo lwa ḓuvha ḽa sabata maela dzisi gathi mona nṱha tshikwara no aya matsheloni avhuḓi a paseka yesu nṱha u bva vhafuni nṱha ipfi ḽawe ipfi ḽa mudzimu ḽo vuledze a thi nga litshi mukhetho wanga a tshi vhona u sina nahone a thi nga tendeli wanga a thi nga litshi muya wawe u dzula vhafu nahone a thi nga tendeli u vhona mukhetho wanga a tshi vhona u sina ho vha hu ipfi dzhelani dzhele Davida o zwi amba yesu uri thuthani ino thembele no ndi ḓo i vusa nga maḓuvha mararu ni a vhona murwa muthu u ḓo ya nṱha Jerusalema u ṋekedzwa zwanḓani zwa vha nnḓa na muthu wa tshiṱuhu u nyefula na u vhaiswa na u vhambiwa fhedzi nga ḓuvha ḽa vhuraru u ḓo vuwa hafhu o amba nga uralo hezwo zwo vha fanela u ḽiladza no hafha vhanna vhe a vha vhudza hezwo vhe vha ḓivha ipfi vha khou tshimbila u ya nga gondo vha ṱungufhadzwa ngazwo na ni nga humbulela mbonelo iho fhedzi zwa vhukuma zwi khou dovholola hafhu zwo dovholola hafhu ri wana uri musi vha khou tshimbila u ya na nḓila tshithu tshithihi tshihulwane nga havho vha vha tshi khou amba ngaye musi a tshi bvelela ndino heyo ndi yone khombo na musi une ya uri ndi humbule uri ha ḓivhonadzi kha vhanzhi vhashu ndi ngauri a ri ambi lwo eḓanaho ngaye ri na zwiṅwe zwithu zwine ra vha nazwo zwa u amba ngazwo phambano dzashu dza denomination ri mbo ḓi tata nga ha hezwo ri mbo ḓi ita zwa u amba nga ha vhukomunisi ri na dzitshaka dzoṱhe dza dzimbekanyamushumo uno na tshiṅwe na tshiṅwevho zwoṱhe zwo ri ita uri ri dzule ri si na tshifhinga a ri na tshifhinga tsha u amba nga haye mbekanyamushumo ya tshivhidzo ndi nyi ano khou yo vha mufunzi o tiwaho ndi nyi ano khou yo ita izwi nahone ndi nyi ano khou yo ita zwiḽa ri khou amba nga tshiṅwe na tshiṅwe nga ndaha aye musi ri khou fanela u vha ri khou amba nga haye misi yoṱhe hezwo zwi tea u vha zwa zwi tea u vha tshipikwa tshashu hezwo zwi tea u vha zwa vhutshilo hashu hoṱhe hu khaye ndo ri kha munna ḽiṅwe ḓuvha ori ni ngani ni tshi tenda zwithu zwo raloho ne nda ri muṋe wanga ndo fhedza vhutshilo hanga hezwo ni zwone ndi nga ṋekedza vhutshilo hanga u itela izwo ndi tamba ndi na matshilo a zwigidi zwa fumi a u ṋekedza zwezwo ndi kha ḓi zwi tenda ho ri tea u vha ri khou amba nga haye arali ri khou ṱoḓa u mu vhona hezwo ndi lini misi yoṱhe vha vho tea u mu limuwa fhedzi a vho ngo vhuya ha ralo musi a tshi tshimbila nṱha nga thungo dzavho vha vho tea u zwi ḓivha humbulani vha vha khou tshimbila naye lwa miṅwaha miraru uno afha vha na ni nga humbulela vhafunziwa vhawe vhe vha tshimbila naye lwa miṅwaha miraru afha hone u khou tshimbila tsini navho no vho pofula sa nyamulemalema ni ngani ngauri a vho ngo ḓivha maṅwalo uno naho zwo ralo o vha o vha vhudza maṅwalo uno afho o vha e hone Imanuele o itwa ṋama a dzula vhukatini yashu no vhafarisei vha si zwi limuwe wa vha sa koni pfhesezo uri hani uyu munna zwo ralo vha mu vhamba ngauri ori o kwasha sabata na u ḓiita mudzimu heyo ndi yone mbuno vho mu vhamba zwino ri wana uri ni ngazwo vho balelwa u zwi ḓivha hezwo ni ngauri a vho ngo ḓivha maṅwalo zwino havha vhafunziwa vha vho tea vho mu limuwa fhedzi a vho ngo ḓivha maṅwalo hafha a ḓi dzumbula khavho vonani musi a tshi thoma u ya navho a dzumbula phurofeso dza maṅwalo khavho dzi ambaho nga ene kha uyo murafho hu si pfulufheso dza maṅwalo kha murafho wanu wake hu si pfulufheso dza maṅwalo a miṅwe mirafho pfulufheso dza maṅwalo nga aye kha uyo murafho hezwo zwi sumbedza vhukuma zwe avhe zwone ni a vhona a thoma vhavhusa ari ni ngani no ṱungufhala vhukuma mulandu vha ri na u muyeni fhano vho mu lavhelesa kha tshifhaṱuwo na u muyeni fhano uno u sa ḓivhi zwo bvelelaho mulandu yesu wa nazareta profita u khwaṱhisedzwaho nga mudzimu no ro fhulufhela uri u ḓo vha ene ano ḓo phulusa israele nahone iḽi ndi ḓuvha ḽa vhuraru no vho mu vhamba na izwo zwithu zwoṱhe uno o sokotou a ri ndi mini zwithu zwo iteaho u tonga ha ḓivhi tshithu nga hazwo ni a vhona o to ita vhunga ha ḓivhi tshithu nga hazwo fhedzi zwino elwani musi a tshi thoma u amba zwenezwo u thoma u vha dzumbulela pfulufhedziso malugana na ene muṋe ari a ni ḓivhi uri Kristo u ḓo thoma u shengedzwa a kona u dzhena vhugarani hawe na zwenezwo a thoma na maṅwalo u bva kha Musa na vhaprofita vhoṱhe na u vha dzumbulela maṅwalo a no amba nga ene muṋe mesiya zvine mesiya atova zvone mishumo de ine adotiya uita zvizvote zvine adotiya uva zvone ozvidzumburira kavo naone ene vone vadzidzura vasamupfesesi arari izvo zvisaudhovorori namusi ukuita zvichinyi unochibidzo chikadhiva kausatakara svisvini uvadzumburira uri unyi nachine ava chone uno unovakadhiri zoraro zvino ndiyatenda chibidzo changa chifunza kezoha neavona ndingazonichi mwenani murau karumwaro pendani rumwaro anangoo roruwano roshandukiswa ngamanda rotodhivani uri ndi rumwaro musi woro rumwaro ropfupeswawo icho chikati zvino hangomera murau naone ari neaererwa mushe zveaita neavona odzumburira kavo rumwaro runoamba ngahae rwaicho chikati ova achedza chaicho chikati mushe ovachedza chachikati chawe yeremiya ovachedza chachikati chawe chova chichedza chamudzimu chimonecherawo ifilopurupeswawo laicho chikati chikati chimwe nachimwe china ifilopurupeswawo mudzimu orumera vaprofita vawe nakudzumburira ilo ipfi ukwatisedza muprofita wavo utoma zvinezvo udzumburira ilo ipfi nauita uri lichire nuyesu ova akristu nasu zvote zvinoamba ngakristu ovo uzvikwatisedza mbebo yachipofu upodza varorawo kutarukanya zvine mbiru dzavo dzapima zvizvote zveyavotiyo zviita uva mesiya nona wazvoraroo avhuwa vafunu novadhiva vasazviri muwi vadhiva vasazvidivi pana musima mwari onodzumburura vava vasatumuri muwa nawo ova aliya ipfi lopurupeswawo zvino erwani uri zvova zvonaka hani izvo ipfi leyavachipo vadzumburira lone kuvasumbedza vochimira nairwa mimwaa miraru naurimu hwaezvo kudhiva uri ovhuredza ilo ipfi hanepo vaya kuchimira pasi veemausi zvoraro usazvipfesesa vasizviwane jani njere zvenezvo musi zvichida petu pana musi achidzumurira ipfi hapo kavone nauvasumbedza uri kristu udoita izvo zvitu nonawo zvoraro vasizviwane jani njere kaidzo yeva iwana vone vareri vausadiva naurimu wauvhuredzeya harumwaro rune rovhuredzeya pana mato avo jani njere maipfi awe kavo matsiru vatoto kaupfesesa hapovo mudzimu ene mune mesiya ovhuwawo achikochimira navo achiisumbedza ari ndingani na anipfesi uri kristu udoita izvo zvitu na anidhivi uri zvidovanga iyo ndira naii ndira naino naino nodhuva lote uvatarotsedza mamwaro nonawo zvoraro nazvoraro unovasadhivi uri ndiene weavo oima henepo zvinezvo aravelesaumora pana musi achirera ipfi unoonovavudza nauvasumbedza zvizve zvava zvichikoteoiteya unovadhiva vasazvipfesesi ari matsiru navambiru dzatoto kaupfesesa niavona kupfesa rumwaro rokwesedzoro awara rumwaro runoamba ngaene kailo dhuva nawo zvoraro ova ana vapfunziwa bedzi avongodhiva ipfi lomwari wavo musi vachivona lichidhivonadza nditodotendera izvo unwerera rwachipinganyana niavona niavona usadhiva musi uvariwa karumwaro uri ropurupesorwa rino dhuva unozvenezvo usedza mudzimu achizvivonadza novava vachikadhiri neadhivudzisa ndichiti chitii niavona kokotoro rikadhishumana navatu noriwanurusa uri ovakaidza ngamuhari vova vapfunziwa ngauri avongodhiva ipfi uri musi lichivonadzwa pandavo avongolipfesesa miniya chiti chiti choiteya namusi bedzi mimburoni yavatu zviniita uri nevapfere utungu ngauri mumwe una chigwadha vakotuwa ngaiyi ndira uno mumwe awana chimwe chatuwa ngaiyo ndira uno vote vahumbura ngauita icho chigwadha uri chihure ndingazvo kristu asatidzumburi kavatu mulandu chibidzo chiteova ngamanda mulandu chiteova kachiimo chavugara hacho zvinhu namanda mvuo yawe zviga zvihunu navutoro madzure naezvo vonotsirifara ngamanda kaizvi kusvikira vachichimira ropofurawo uya kakoro yatanganirano ujerusarema ralivanda novasazvidivi zvotoukokotoro udhivo ripfi lawe rori vadoita izvo novaumbura uri ndizvavudhi vukuma zvonaka uita gemo lavudhi nongaroraro vadozviita navaviri vangachimirani vote imi vapendekostala nekoyauitani nekoyaungaredza pfunzo yano yamutewo yandovedzo yamuyemuketwa uzviita zvavukuma nekoyauraro nokezoa Nikweta ni musi icho chipinga chichiswika utochimbira lobutsiru uyakazo vamwe varanga panda vabato va Pentecostal vato vamapungu madipo darao vadzura kedzi koro na udzura panda va Vatican nakama imo na zvimwevo novari ni chifi chamuya ngamanda mutu ane avambebe vekamuya vamudzimu ane adhovanga zvinonga hezo hazvimangadzi achiri matsiru na mbiru dzatoto kaupfesa zvino rumwero roamba ova achidhoamba madekwana ano arero vachikoamba nakamudziyo ova achidhoamba chinhu chinofana matsiru na mbiru dzatoto kaupfesesa uri zvihani musi ifili chibonodza nepo nozvenezvo uya kazvo zvitii zvino rofareredzeya kuma vamekanyamushumo dzasvu nari nevo vovo fareredzeya kuma kamutecheresa nawaita zvimwe zvitu unonga uraroori wanisa uri zvino rina ndaira inji dzopamba nawo rina mbekanyamushumo inji dzatelevhizhini nozvino rina fulo lamuro namukomonisi ndova ndichikoteceresa kalifeline mamwe macheroni une chitatamende ndechalinwaro lavo uri mukomonisi mulandu ndingasi vutuse chote mulandu vonova navo pano na minwaha zvote idzo mbekanyamushumo dzopambanawo na sistemu iraro lifeline nauka uchimbidza vunga vuhwere pari na zvitu munga hezo kazo kafuro laulwa na vukomonisi furo laulwa na vukomonisi vukomonisi venepo uzvituwedza kutowanurusa uri nyindinyi yawenene atizvitekereri yesu nditekerero vuya yesu kristu kachividzo vashumeri vateofareredzeanga hezo uno uvona chine mangwana apurupesa namusi atikoraveresa kaujavura havukomonisi ndoraveresa udhamuvuso yesu kristu nomwagiri uchijena ngomu husinawo vukuma utakaira vukomonisi kana imwe yadzi izimu dzavo kana izimu yano yavurereri husingantii yazvo nditakaira yesu kristu nawo neene pedzi uwana vatu vachimuvona upano utikedze ene mune pano usumbedza kokotoro zveaamba udozviita madhuvani aupedza zvino vavongo zvipfesesa vovo fareredzeya kuma nazvo raro vavira namusi utenda uri ovhu wavafuni kuti mumwe namumwe niatenda uri ovhu wavafuni avo vane vavira vukuma wavavakreste vatenda hezo nozvenezvo angada umona uno aita kokotoro zveaamba uri udoita ngamurava mvuo yawe unovadhiva vasazvivoni ei muna wanga yaweni ngoho ava havazvivoni dzindaira mbekanyamushumo dzapfunzo vana vashumeri vavo ndanovapfunza vukuma ndiupofura upofura katheolojy yavo yaitiwa ngamutu uri vobva kaifula mudzimu ungandoamba kusikopi rawo mudzimu atodi mutarochedzi ndingasikone kutarochedza filawe naone auna mumwe mutu ane angakone kutarochedza filawe ene mutarochedzi waene mune musi oamba uri udoita chimwe chituvo uachiita naone zvialiradza ndizvote henepo zvirekazo oamba uri udozviita naone ozviita zvialiradza hatodi mutu wauamba uri chinhu ndichila kana chila ndichila uazviita ene mune kutarochedzere kwasvo asika chitu karumwaro oamba ene mune naone ndingandira ine zvavangayo musi urangani musi achiri kauve na chedza unohava na chedza hazvitodi imwe tarochedzo chipofu chidova muti watovera zvaiteya ndidoshura muya wanga kana mayote ozviita hatodi imwe tarochedzo zveaamba uri udozviita kalino dhuva ozviita hazvitodi uzvitarochedzerwa zviyaditarochedza zvone zvine ene mutarochedzi waene mune zvino pedzi rofareredzeya kuma ngazvimwe zvitu norokwerusa vatu vasvu navanji vavarumiwa vasvu vamapungu madhipo dharawo nazvimwevo nazvikoro zvineya mutu ningweya muumburo panamusi mulingo wamuumburo panava havadhiva mihumburo panamusi achingava ava mufudzi rumwa kuona arari iq yawe yohura rwedha nawo asi chimwe chitu icho ndingaumbura izvo kadzimwe dzamaitere kureya chimwe chitu chofawo minwani minji yepirawo bedzi munga chiswa unga zvine pendekosi yavazone vanga vuya vaita ani chitu chomunga icho nani ahumburera iq yevaitoda ngadhuva rapendekosti rutendo kamudzimu ichene chevatoda ndizone ndiyo nitodheya ara nichitenda izvo zvigazvitotevera vane vatenda yesu wamanga uraro hangovuya ari varingeni iq yavo oriyani shamoni lote mufunzi rumwa itani vafunziwa kachaka dzote izo zvigazido vatevera vane vatenda yone IQ IQ yamudzimu uri kana ningava nina rutendo rwedzana uita izvo zvito uri zvichire navango Kristo obona dzoka vatu vedzina musi ritodo valinga nga rumwe rushaka rwamekanya mushumo dzapfunzo nene ulinga Jack Rubini muduva uitira chipengo vakati zviita shango lote ligopenga zvapkuma muti ukopenga hauna muti ane angatuncha mumwe asi kopenga shango lote ligopenga zvapkuma zoraro rabrasi wapenga kamuna wamabhindu muna wamabhindu wapenga karabrasi ndinyana kopenga chigwara chote chikopenga una chiri chitipedzi chotakarawo mumburoni naone ndiyesu kristu muri wamudzimu no mapfumo madzupa awe ana pindulo kachimwe na chimwe nhungu dzasvu dzadziva mumburo nasvitu zvote ndimaroto ara zvichihanidzana na iri ipfi zvikudzeni kure ipfi lamudzimu lorurama uno zvimwe zvote zvokakeya rivone izvi zvitu hazvimangadzi shango lova ninaunukatswa ngamaropa hazvimangadzi izvi zvingandira ine zvavangayo zvino ringasi zvitova chipinga chimwe nachimwe ndiadhivuiso arari oswald weavuraya purezidende wasvu ndiadhivuiso uri ova na ndingo yachipengo ndiyazvitimatima bedzi ni avona munna ugitima hani unoatuncha mumwe munna zvinezvo ajiya puchiro hawe naone abvera panda zvino ndiri texas ndidotoima kaezo bedzi irandinibudze chimwe chitu narutii murena dzodjiya ndondoro kazote rimwe dhuva kauya hawe jiyani njere ani na ndugero ya ujiya vuchiro wa mumwe muthu hai muna wanga muzimu ndi ene pedzi ari na ndugero ya ujiya vuchiro ni ngoho zvino sedzani ipfi ngoho lomwariwa pfulupeso yacho chikati ukwatisedzwa rokunyenawo no avatu liri muwa jiyani njere vamutenda uri umuprofita yesu wanazareta nautova mueni pano yesu wanazareta ane ova muprofita muhuru kamishumo panda mudzimu navatu umutenda uva muprofita zvinezvo arari vomutenda uva muprofita profita orumiwa kaicho chikati china kuchira kacho ene utiovona dzapfurupeso yamudzimu ipfi lidhakamuprofita no arari ova muprofita zvinezvo ipfi lopfurupeso kaicho chikati lovona dzwangai unonawozoraro vasimuvone vova vachitova vasingasizvivone vone vari ova emuprofita wamanda kamishumo nezvemishumo yavo yava izvone ndimini wamanda kaipfi pana mudzimu nona zvimwe zvinji ova emuhuru noropurupera israeri ova napapurupero awe opatwa kaye israeri wachimuya husi chividzo israeri rushaka bedzi vavatu israeri wavukuma wachimuya vova na mapurupero avo opatwa kaye mujiyani njere uno musi vachimurimuwa samuprofita oya gai oita kokotodo zvemuprofita atioita oya murau twika ipfi ni avona murau usumbedza arari ove muprofita weamba uri uene oumena murau usumbedza ipfi lopurupesola ene mune lahelo dhuva nawo zoraro avongo murimuwa vachimira vaisa panda vopofura ngaone vangava vasazvirimuwa ipfi lopurupesola murapo wavo ova emuprofita kubvisira kagara svizvitii unoraveresani ori matsiru vambiru dzatoto kupfesa zvevaprofita vaamba ngakristu uri ngani achiteutamboera hezvizviti zveaamba no akonojena mugarani hawe no avhonga dhuva ravuraru hezvi zvote zvine akoteuita nopedzi anipfesesi vovotiodhiva uri hova wumunna weava kuvhuretsa zvevava vakoamba uri vazvitenda pedzi nauzoraro vobhayiro zvivona ova achiga vukuma chachamuprofita wangoho chipinga chote husi uya murau kalimwe ipfi murau kazvimwe pedzi uringura ipfi lauri namusi uachira kapurupiso yawe zvino erwani pana musi achida yohani odha vuponi ova emuprofita no ova emini mupfunga mwando wamesiya no ari asi ene mesiya werekanyori ova aene ngauri ova emuprofita ari asine mesiya atingofanirwa nangavopora zvienda zvawe bedzi oima pukati yanu yawe yohani ova na vutanzi auri uhone hapo ngauri ozvidiva rukotiyo mudivadza kwesi awe vova vachipe hangu yaseminarini dzavo uguda uvachipe mushumo wawe wova uwandemesa oya sogani uva aete namudzimu hangotodohwara garata yapukonani inobva kamwe muthu kana vatori hezvi zvila kana zvimwe ngauri vatotanganana vatotuwedzwa ngambekanyero yamuthu wailo dhuva mushumo wavo vauwandeme ova otiodhigogodhedza kamudzimu pedzi ngauri ova kotiodhivadza mesiya Yeso ori, ova achedza chipenyawo, naone chibonecherawo, nora chipinganyana, notama uchimbira naye, nodipinda nga uchimbira naye, pedzini na tanzi kurupira Yohane, ne abona, na osoraro abongo zvitenda. Chigamkuma champorofita wabukuma, chikouya nta, achikova kumisa na murauka ipi, bova vasakoni kupfesa ndira yawe ya uamba. Norabere sani, mangoro ozi amboro yeso chikouya uitee, ukuma, ipinga ipi, andire zvavazvingayo, unona Davhida mimwe yamadhana panda izvo, uyaka mimwe yamadhana maro, orida zvinhu zvitizve aamba, kachipambano, uno usina kutimatima, uri tembereni ngahayo macheroni, vangavo imba uriya ruimbo rutii, dzipisalema 22, mudzimu wanga, mudzimu wanga, ndingani iwe wondichera, vomutembereni, vachiko imba ngaharo, uno mudzimu ane vavira uri vamushumera, vova vakomuvamba. Zoraro namusi, mudzimu vane vadividza uri vatenda kaye, uye adzimburura, vado, nidovhara vhoti limwe na limwe, uno usina vushumisani, usina chimwe chitu, va zopambana na mishumo yavo. Oh, beni matsiru, vambiru dza toto, diva maduvane rakuchira kao, na mudzimu wangu purifesa izvi maduvane aupedza, uri chino chibidzo cha Ladhokiya, chidova chituderawo, nona Yesu anganda, achedziso jena ngomu. Kuitira chimisano tuku. Yesu ni mini, ni ifi. Ifi la vukuma, lobo na zwao. Nga nda. Ko edzi sera ujena. No asa konu ujena. Awarene la kuchira kayo, awuna zwingu. Ufura ngandila nti. Yesu riva doba sa jenezo. Vaprofitabu riva doba sa jenezo. Usafa, vamiumbulo mihuru. Vafune mamudipo. Upira vafune mamudzimu. Vasabopi unabu mapungo. Vapomokedzi vamazvipi. Vasafushei. Vanyadzi vahebo vabudi, vana chibumbiro chavuketwa, pedzi vachirandura manda, manda mvuwe yawe, kudzivona dzawe zvauri ndi ene, asashanuki murova namusi nanarini, nokuyachira namusi, uyahoya, ukwatisedza sezve aamba, atikozhambera voinwi, pedzi ndikotoda voinwi nichizvipfa. Ngo, mato avo ova akadhiva ovare, jere ni jere, na ova asongotenda, ovo na chumwe chitukabu, umuramba uri adegomu, aitavunga ova kupira, angaitavunga Yesu ka ini, matekwa na anu, zvinoka uvara, ndikoya uvara utavanya, uri ndikono vana mtumba wa tabero, angaitavunga uko todo nipira, kamwe garata ni ya tabero, aingabi iji, bezi elerwani, kamwe uko to nipa mulingo. Na inu imo ni abona, umudzimu ndange ibunga ora ronta hapa, kana umepetugo, uatikezezo, duvali mwana lingwe, matekwa na mangwe na mangwe, umudzimu mwana umwe, ni abona, umudara hote. Na elwani, uitabunga uko ya upira, novamu pembeleza, jino, wabasa pesi sisho ya bako amba ngaso, peti mimbudoni yabo yote, wabasa divi uribatende spiyo. Chino unabatu vanji banga o izo na musi. Unabatu vanji banga o izo hapa bomati. Matekwa na ano. Abadhibu ribate ne mini. Kwezini adhiba uribu itamini. Weta susaftari sasine mtu angasikita. Bomu ramba. Lizo ezo. Lizo ezo. Ni hapo. Une hapo pezi. Une akono dizumurula. Musi orambo dangomu. Umutangane zangomu nari. Murena Yesu. Ni azudiba uri rungwaru ruraru. Ningadiva nisasufesesi, pezi idai mbrini yanga, nikotodo utanganeza, nikotodo utenda, chenezo divona tekane. Chani jere, vamo rambangomu, chinobova basi kamsitaru cheze, bo ni o, oto u, abongo fese sasuya bachi kwa mangazo, zoba zotangana na kabo, abongo kone sufesesa, pezi na osora robari, ramba, mupembeleza, uteo jena, ari hai, ni niteo vela panda. Yawe pezi murena, uteo jena ngomu, iwe, uteo jena ngomu, umupemele zira usika, ubizera kaye, unosukera achi jena ngomu, nindira ine natio itangayo. Zonezo musi o jena ngomu, hapo ni one une adizumburura, angaita uri adizumburure musi engomu. Jani jere, uri ozita ani murao hamfu yawe, ifilango olo profesuao ni abona. Abongo shiri mwa uri ene unyi, pizurutingo mwabo, senezo avuramato abo. Iyo ndira, musi ochena ngomu chipatoni, na abwenepo, avuramato abo nga mramsi, ochena ngomu, avuramato abo. Minia, usi nga uimi seranta, chanda chawo uno ari, vura, ili mato au ade avureye, mato abo ova ovureya. kare rwa nama unga fasi katatani kana dhotani kandiraro hova u pasene ngei musibana ili hova pasene ngei unobone wene basiria buba bakavo unogeazi alira kutsi anga basiria ba hote hote elisha chimilanda ene pono ari unabanchi varina rino kufira varinabo arimurena fura mato wa mtanga unumona na uyo mprofita wa kare unoka chikwara chote hova unazigore za muriro na varunga ba muriro unobibili iri arwaba siri ya bapofura aya andaine po uno ari nani kutoda elia var eri kutoda ene idani ndo nisumbeza une abahone unobova bachibona rwanama uchimilo tsapasi pezibova bapofura ka ane aba ene maezo ni matekwana ano ingabana mbono la fumbili mbili kama to ano pezimienu wano ningafesisa uri ni itulo kulipesola lino duba zifuru pese ya mzimu mzimu jena ngomu chanezo avula mato anu yawe ni ena sizone ozifuru pezisa jani njere ngomu ovula mato abo kauru oba anyi chino arari anga jena ngomu hanu matekwana anu kamutaru warutendo lwanu anga avula mato anu nisumbeza baeberu ya ufumi raru ni manatukia maru nizone uri hasha nukimuroba na musi na narini arali anga jena ngomu naone avula mato anu udeta zinofana zwino ungazwe aita ulamusadzi chisimani roamba ngazo matekwe zino jere ni njere odiva nga lungwaru zine adova zone zino ndichone chipida chabudi nga ulamusadzi unjiashu na musi ardivi nga lungwaru chine abachone na musi romuve ya dangani kushimusi mwana ingu ina rijia lubuda rwa paseka unu uru ita mvu yawe asumanga aziri na utanganana ni abona ni zone asumanga aziri sadibune rabahone wezi uimusati odiva oba naso mumbruni wawe basi mumbruni yawe oba uiyo mbeu unandosu ora kakone ni yangayabu dijek mo na musi hani uri abu wafari seka rurumburu tu hapa bilu zaba toba tintu ntu mura wapo Bwa basi na pchilo cha utoma ungabo wanacheza chituku ungabachi kuyanta na rubaba babureleri na utusa bulunga minayo numusi ifi murawene pora ngani loba lichikopenya pasi ngaka ifi bibili kabo boba bachikochimbira pezi murawene po basi na cheza hapo bo uyu mutuku pongwe idbe yawo uchilo hawe automa ntapa oba ubutsu ngandira ine ungaba ngayo ubva uchilo ni yawe oba epongwe cha bubiri basi to bana cheza chitukunyana na oba na mumbulo wa urimesia odoba hani Hapa Yesu oi mabukati yabo musi oita chikache mesia ubasumeza uri eno oba anyi na chibona chimwe chosipaza chiti chote chabo bafarisei bomela murao kabutsu habo bova basi na chitu basi hapa cha ugima kacho bomubidza Belzebuli diabolo unechochetsa chine baba nacho chatuwa naone balovera kazo Hapo bona uyu musadzi mutsu kachivi uyangaone angaba pezi mbiduni yawo odiva chine uyo mesia doba chone odiva chiga chine adosumbeedza nonga utavanya achirikae ari mpendinwe ari ova chikokwama muya wawe ubona une oima hone uno ari azungoteya ari ara uchidiva ane wako ama naye wovo uchidokumbela unwa unonyambedzana yabvela panda twi awana kokotora hengerekanyo dzavo dzavadzi hone naso zvavazvimbiruni yawe azvidiva hapo zvauri musi mesiya achida mesiya utova mudzimu mudzimu ndi ipfi ipfi ni mutarukanyo wazvine mbiri yapima ndizve zvavazvika vaprofita uyo musadzi odiva zvinji upirisa zvine hafu yavareri vaamerica vadiva madekwana ano ndizone hezo ndizone kokotoro uno eneka icho chiimo pedzini abona ova otelwa kachedza unonga utavanya chochedza chotaidza uno erekanya uri ova amuna zvawe kamwe murenga muviri ari munandu vokotsi achivorabera kaino tava uno iwe ujerusalema umuyudha na zvimwevo nyambedzano ari iyauvidze munna wawo uno abve pano ari hatina munna hapfiwamba ngoo wavana vatanu sedzani iyo tase tukuyachedza chaudiva uri ndi enenyi izvo zvivonana ungazvitovanga uraro mune wanga ndi ari mori muprofita ndi adiva musi mesi achida ndi zvine adoita ari ndinne ari zviyaliratsa niyabona vutsu hwavo hwote haita vuchena vuchena hwote avafarisei haita vutsu ngaulirandura ndiyo nepambano upenya chedza ngaka ipfi ni abona ngauri dzina lavo lovewa bhukuni yangwani ya vuchiro pana mutewo washangu alirimuwa zvino zvijembe utuku yovedzula murava zvote zvochikaparo zvachika nachimwena chimwe mungaezo nauzvikunakisa ndizve adhera zone ukanakisa rushaka rweve kwese amuneya panda muteu washangu hemen ndipfandiwa vurereri musi ndichidhiva uri ndingoo husi uyo anofunha kana uyo anokakarika nemudzimu hemen husi zvinji zvenaita kana ndazvinji zvenasiite auna muti ane atoda mudzimu mudzimu toda inwi nomusi chedza chichitaidza avo vafarise vari yawei izvo ndonozvipfa izvo zvimurau ndibheresebhuru nemubvumbi zvenezvo chiri chote chambova chitsu uyu musadzi mutuku nemutsuntapa nomuchena pasi apa ari ndiadhiva uri musi mesi yachida ndikotoda ene musi yachida udoita hezvo nditeova muprofita wawe ari hai ndiene ari idhani nivone munna weyambudza tsu zvendaita asi loipfi ndine latarukanya mimburerengo mumbiruni dzavatu asi ene mesiya mutii utiova united states achikorera madhekwana ano hamandesa ndichirwa nazvo ene otiova pano uita chimwe chitu kungaezvo usumbedza vamwe vatu uri mesiya ndinyi zveani jere rutipedzinga ngomo uvhura mato avo zvenezvo ngarumwaro adzisumbedza zvino avhura mato avo zvenezvo musi oamba izvo hachina ngomo ene neminichochena ngomo zungururu imbeu yehava ipasi apa musi ichochedza chamurwa chofungwa ndingadyiya mbeu naivurunga pasi yatombo ndovoona sikare mune vava na mbeu dzamaruva vodzivekanya kusvika tsini yaminwaya yachigidhi igipita vadyiya iyo mbeu naimwe yaiyo gorohwo ine yava kadhuru leyosefa veyangwe mwenepo iyo minwaya yote nomusi ichivewa mabvuni unoduva lairwa iyachira icho chichiri chavuchiro chodzurenepo yawe mukomana musi rotiwa ngamudzimu pana mutewa lipasi kuvavarwa nemanyana mamudzimu musi icho chedza chichirwa hauna dinominesheni hauna mikano yachividzo hauna tsatsaradzo hauna chiri chinodoimisa iko yauchira ngauri mudzimu ori ido raro vozvirimuwa mato avo adavhureya uno azvidiva yonova ngomo hawe odhiva rumwaro ndiyo nembune yauri amudhive avo vafunziwa ngamurava mvuwo yawe avongodhiva rumwaro nondiyo nembune yauri vasimudhive nonhindira ine vafarise vasizvidive ari penda nemamwaro nemumbure uri navuchiro vusaperi ndione ani anibudzo uri ndinenyi yawe kwatisedzwa muti wawe zvenezvo musi pudu pese wekwatisedzwa mato avo abhonyorowa nova mudhiva hafu icho chiti chiti chobhonyorosawo mato chopofusa mato nachovo avo vane vaita zvaulinyefura ngausaperi vove wamurahu nevovava hone urangani neavona chopofusa mato avo petro mato avo abhonyonoswa ngachiri chitii ova chikozvitoda mato anatanieri yesu ori ovadhiva panda muteu washangu uri vadhova ava vadhinda zvino panda izvi zvote kachino chikati chinoyera kuchira kacho nazvoitani matoni anu zvino heyo nembudziso husi zvoitani matoni avo nikasiya lipiyo madhekwana ano zvino niteya uva kana vutumani navafarisei kana vutumani navapostora kana vatende zvino zviita chimwe chitu kainwi nitovantaurwa nazvo zvoita chimwe chitu ara nochiranga ilo dhuva nova nichidova noitani nachimo chano chazvino chinitarusa hani chiniveya ngapi zvihumbureni zvoraro chividzo changa ndizvevafarise vaamani avona nanodirugisero urimi wayesu kristu ngakamanda mvuo yawe nani afuna kutuchera zvinhu zvote nachimbira naye nanodirugisero mutenda ujiya chedza chawe navuchiro kavamwe choita mini unga ozvidzumbura kaya maduva opesera ozvipurupedzisa zvino neri mukomana Branham mesiya odzumburura zvenezvo ndiadhiva rumwaro roama ngauraro zvoraro uyu mesiya mutii opurupedziswa kudzidzumburura namusi chiri chitii zvino vaiveru yaupfumi raru manatuku yamaro zvinoteteresani imutarusa uvasashanuki murova namusi nanarini yohani yaupfumi ina ndimanatuku yamaro iyamba yezvi ani atenda kanneni avona mishumo inendaita udoitavo yohani yaupfumi ina tai hapariwana uri husi kare unonzudzanyo ya shango cosmos alingan divi na kati vadova vo pufura chote avangamboni na kati zvino zvosikare no avangamboni na usora romato ano adovhura ngauri nidombona ngauri nidova navo inwi nakavo inwi kusvika kupedwani ya shango haashanduki murova namusina narini luke ya fumisumbe manatuku ya fumbiri maro iraro yesu o amba uri ngamisi ya mupero udzura shango zvitotonga musi wachinyadzwa wavandange sodoma na gomora usinga chipinga chano wake samudharo oneya vasina mikwa vailo dhuva betsi ari kungazoraro misi ya sodoma zvinolova lishango lavanda lochinyadzonga muriro muzimu oveya musenga vadzimu kamakore nakati madhi betsi nimuriro chimwe chipinga zvino shango lavanda lorugero chinyadzwa opurofesa rudova na kushanduka huru kashango ari nonovuya navona zvimwe zvazvifanyiso ndira ine vasadzi vambarangayo henepo iyo bhuluu pasi yamato avo kuvonana unga vanga richedzana raveresani zvine vakoita namusi usava namikwa ushandukisa yaweh zvimwe zvazviti zvovipesawo uno uri rushaka rotangiwa ngomuhaso lirangapanza shango lote katarano vasadzi vashu vokedza chiimo chamikwa yavo votumura mutodo warushaka kuno vote hafu yazviitu yeamerica yopatuwa kabudzekani chimwe nachimwe harwa havo fura lavo nazvisu zvootevo nahone madhokotera vari nimurimo udoniburaa vabvera pana kandira ntii vatozviita nauzoraro havana chipfi chatsivudzo nomangwaro ari vone vangasitunya mabudzi avo nazvitu noatikwa manga vasadzi vashangu nemasore nauzoraro bedzi ndikuamba ngaainu vasadzi vapendekostal nediva kwinopira hezo bhibhiri iri simisoni mabudzi avo omuita muti wopamba nawo mabhebho amunazareta omuita muti wopamba nawo kaipfira mutsimu vasadzi zvidoita zvichiika imi muti wopamba nawo uno munazareta oketerwa ipfi kure nazvisu zvashango none azvirera nauzvitavira mukosi nauzvizhamba navuya mwautevelawo unozonana upirisa zvezvava zvizvone musini henepo hauna chosarawo pedzi katureketo yamutsimu zibhomo dzatomo namimiziri nazvitu nazvashango zvote voramiswaso katerevhishini unovavudza nanaradhiyo nazvitu vakuridza nauimberera naoita miswaso yachika nauamba mepfi yamatamba nazvitu satakadzi zvino zvovasati eutendero namagazini dzote nazvitu zvodhara vavari pedzi vasadzi vasina mikwa zvi zvote uringedza unyaura mumburo uringedza unimvumvusa zvikumbudza mutanga mutuku achikoridza svisvini achikopira ngamavidhani uringedza kutiita ene muno humbura uri haopi nekoopa roisa rufuni naonene azvidiva azvidiva uri niwakaturo naone ikodanga uri nosema muyamuketwa naone notanuchera mvu yesu kristu kokotoro mato avo vhareya havazvidivi sodoma nagomora yesu uri ungazova zoraro sodoma nagomora ungandodhovora kainu madhekwe haungave nachipinga kadiva zvakare chovewa vunga chino raveresani loto uanzero vana chakataurudza vatu loto imena chividzo zvacho unda sodoma nda inengei une vasadzi vatunya mavudzi naone vakova nazvisu zvihuru noova imurwa nemadhorobho nazvisu zvihuru vunga hezo uno irini ndipire ngawo bedzi vukuma pasi mbiruni yawe zvoshengedza muya wawe odiva kwine ova anaabhurahamu abhurahamu angoya pasi kayo urangani ova amunangiwa wemudzimu amuneya purupedziso kaye ane ova achikotodha murwa nokoudha murwa wapurupedziso sodoma lova likadhiva kamafungo alo uno erwani avo varumwa vaviri votsapasi funza kuti adzura naabhurahamu naicho chigwada zvino sidzani voya pasi inengei urera uno ererwani ubva cherava kachino chikati chachibidzo havati vana munhu naurumi wavo kachibidzo ane dzina lavo lipera nga ham usvikira zvino grahaam murumwa waawara kachibidzo chiri bhabheri pasi sodoma muivhangeri murwani ukuita mushumo murwani ndangazvo na evo ukovakaidza tumwe dzote havana ndava nazo ori na zvikiri zvafuraru zvavoshanduka wanga vegedza rati ndavuya murau kadzimwe vegedza rati hariwani furaru kana ndini mini havaipetu kuchimbira vachikoshenga chingamu udafora nasu zvote udibhura kana zvine vazvividza cheo zvoruga irini muivhangeri yabvere panhando remudzimu aamba kanasi cheo nimbepo nitopegwa nina chimwe chinhu china chatioitei vanhu rihoni nawo henepo ham jeani jere ntaapa kachwara hova una muti weava odzura naabrahamu pedzi sedzani uri ndirushakadze vachiga chaasumbedza uno uyo abu muzimu osumbedza abrahamu zviga zvikotevekana pedzi echo chova chichone chiga chaupedza pana muzimuri wapurupeso achida waupedza munna ovonana samunna ova chitova munna zvawe uambara huse kazviyamaro zvawe ori ova erendoni abrahamu amutanzwa minenje yawe muzvenezvo musi odzura henepo namurau hawe wofararira dende zvino sedzani ari abrahamu dhuva kana maviri panda ova abrahamu naenevo ova asara sara zvino ndisarah mukororo asi abrahamu abrahamu kosi yadzichaka odoti yoshandukisa dzina lawe jeani njere ari abrahamu ugai mufumakadzi wawo sara zvino erwani ova nayadhana ulana yafutaya ari udendeni murau hawo ari ndikoya udharera uyangapurupedziso niavona uno ndi madhuva afumbiri maro nasara nosara aseya bungazoraro nta odhiputera ari nemukeguru kutangana namune wanga enaokalana ye ari ndingani sara achitimatima izvo achiyamba mbirini yawe zvingava zvone hani uno azvihana pedzi ari eiwo zviamba yesu ari mungazova honi zvino sidzani abrahamu ori muhani izvo zvino abrahamu omuvidza elohimu ndivangana vanodiva uri izvo ndingoo vavari vabhibhiri ei mune wanga elohimu ndienoperawo musiki muhurwane ene mune ndingani omuvidza elohimu ngauri ova achikonotarukanya zvine mbiri yapima ndiipfi vaiveru yavuna iri ipfi lamudzimu lichayopira bhanga lotuturo tumwe dzote liyapurekanya mikara nangongo nautarukanya mihumburo nazvine mbiri yapima nizvine vaprofita yesu ovavidza midzimu ndingandire yesu adzitikedza uno naula musadzi odiva uri ova aipfi uakonotarukanya mihumburo uno yesu ari mungazoraro misi yasodhoma ngauraro zvitoraro uvuya murwa mutu musi murwa mutu achidzumbururwa zvoita mini kamato anu angajena ngomu madhekwana ano ndiyapfurupira ngararo idzanoererwa kari tova natompo nautenda ngambiri yesu yote opfurupedzisa erwani malaika yavuna udoda muledza une wado uyedzedza rone rone rutendo rwavokotsi yapo umisera vana murau havokotsi iyawedzi profesa dzapendekostala vave mudzimu achivhura mato anu opofura unga lino dhuva kure ubva kapambano dzanu dzadzidenomineshoni nadzindaira dzanu nazviti zvavune ukumana ulwa nazvo unodaviresa nemurwa wamudzimu musi apano nemweya zvikiti zviviri ukadzichira uno ukati yashu madekwana anu ukwatisedza purupeso yawe ngave mudzimu madekwana anu unga ori kuvanganya sazve avaita imausi kuvhara mavhoti naudzumburura chimwe chitu karine erwani mune yauri vadhiva uri ova ene ozviita utofanana musi achizviita panamusi achivambiwa unozvenezvo apinyera ubva kavo ozviita ngeneyo ndira ngave achidza madekwana ano ukati ashu uno avhura mato ashu ngaudzidzumbura karine ngasvuzviti izvo aita musi apano kali pasi ngauri opurupedzisa ashanduki murova namusi narini narini ngave murena achiritusa umuvona vunga achibverera karine karikotamise zvipato zvashu ndivo yanga ndimini chituduwedzi changa ndimini kandivo yanga murena mudzimu ndingasiri ei kana ani ndiiwane wakokombetshedza izvi wozvipfurupedzisa uno ndiarabera udotendera vatu kuvona naupfesesa madhekwana ano vatendere kuti pedzi murena vhurambiru dzavo uvhureya rotandavuwavo ndiri idhangomu murena zvino udzidzumbure kanne mungave mato avo ade avuleso nezo uzilimuwa bravo sinamita zubi ano sala chipatoni matekwana ano asateni yawe ene pungavana abo bane vadovana ani anga kombecheza zvereriwa nne ubidza abo vaita zvivi pedzi koti mudzimu wobidza vafarisei uri ndi vavurereri na uva wa upfurupfedzeka kavurereri Wo diabol, ar inui, kosi anu ni diabol, na mishimo ya wene ya id, gaur avongori mwa ifilo kwa tse dzwao, mesia. Waba singa mute na muyani, pezi musika nama, haa I, unu na osora aruru mwaro rabururi, udoba mzimu unarine. Kosi, ni arabera matekwana anu, urudo sutendera hapu, ara unamua hapa ane atota mato awe, achifungo, vane mshonga wa mato, uwa pulipeti saka nzumbure mraru, kachikati chala dokia. Urenga mshonga wa mato, uri mato awa ufure matekwana anu, uri bari muwe awarene na kuchira kayo, na ukwati seto wa pulipeti ya mzimu, kaino awara, re ahumbera nga zina la Yesu. Amen. Nigarate de zatabero, kei, nigawunera, rotomo vagaya utomo, madee kwa ringo raro, vizarena chipinga chinji, niniti ya fumi tanu kana fumili wa sarao, kartome, unoone kaza gara de zatabero kei, tinofara nigarate anu, kweo uwane ingwe na ingwe ya ato, ichi, chumwe chitu shino, gama rao amba, chi anzelo basu isi, mungaba nyue a amba, ba amba ni ya erezo, kutasuko jena ngomu na utoma mtubo watabero, soba zode luwa kuma. Pezi na musi, ni tia uita chimu chitubo, ni abona. Uno ni tia udisa Yesu, diso zo pezi, ara sota ngani ziyo. Nini ngato uswana mbeu, nini ngasite uri ichire, iti owera karu shaka rwene no mafu. Ni adibambeu yawe ene mune, vari ozara, ingwe yawera ndandira, isite zoabu dinakati, ingwe yawera mifani. Pezi na kamavu autombo, pezi ingwe yawera kamavu abubi, oba mromu zimu. Nini ngato uswana zimbeu. Nandila nti, ngabe achinjeo sadiba hanga, habe chorwa tungo nti, naone achiambiru yanga, urindi amutenda, no arabele sabasi, uno abona arandichi mfuna, kana hii, no zonezo anka ngwela subizo anga zote, na unchumisa ngandila ingwe na ingwe, ine aanga wana mgara vakane, uchilo kana rufu, aurondiwi, tenda suchi ulisa ene. Nindu umbela mungu na mungu, ngazina la mrena Yesu, nikoto umbela tsurani lwa miniti, sigati, nisongo chimbira chimbira, izuziko ya uanzela uchimbira munga Yesu, ninga umbela ndabero ya uvelera Yesu Kristo. Na ara ndo chimbira ndapa, samuna ndari, ninda mrena Yesu, na mabati manafu, ardibu uru oba anaoka nae, nina mabati ya spiki ritandani changa, bazi ya muhoe banji, bangate Yesu, nina mapura na maropa, na zote, izo zora ro izo asi, rungwaru wa rungufuru pesa Yesu, nina divani Yesu, anidibu ininiri, zora ro, nido mudiba nga chifaiso chawe, haa, ningwe diba mumbure pendo Yesu, ardibu zini abona nisa sone ni abona, atidibu zi abe sone. Ni abona, zitia obanga iyo ndira. Rebeka oba sadibi zine Isaka abona nisa zone. Petiloba rufunu na ozora ro ni abona. Oba sadibi zine abona nisa zone. Osoko tuwa, zia fanyisa, omubona unu amufuna. Oba chikufuna utuwa na ozora ro aurondi zine abona nisa zone. Pezi ni dumdiba hani. Yes ori, ngamichero yabo, vaadibiwa. No ara Yesu oba pano, oba chidoba siyo, kachimumbi ocha namasane. Gauru ya mubili wadzula kachanda cha ula cha buhosini. Pezi mchilo hawe mufano. Mwerewan ini purpose ya upeza. Chigacha upeza. Chine chibizosho chwana. Panda chigacha purpose iso. Muro purpose wa chibuya. Ulorungwaru lunga sifunde. Ni adiva. Gautaba nyangamura wa Sodoma. Muro purpose asuika. No Sodoma lapiswa. Gauraro zidoraro hapu. Karibi zofaka karata ya tabero. Uambanga haa. Rituwaani, niti usika fumitanu, matekwe, kari jengu fumitanu, fumimarotanu, suka dana. Garota ya tabelo, kei, yoba ione, kei, umarotanu, linyari nayo, imisani chanda chanu. Ei, unwe petu, fumarotanu, idani hapa, fumarorati, fumarasumbe, fumaromaru, fumarotaye, futaye, kakei, futaye, futaye tanu, dana. Mudubanta pasi hapa, musindichi kuamba na batichele sibangobote ula chipinga nyana. How many here does not have a prayer? Ibanga na pano basina garata tabero. Really? Unonikavungo kuma. Nuni ato da mzima chini tusa. Imisele ni tachanda chanu. Atina garete ya tabero mkuma na prenemu. Zine sezani. Zine nisongo chimbira chimbira umono. Ngo itanuri abu badao ngeno. Idani ya pantaro miniti. Ivani watompo zino la miniti zigati. Umbro rikabu hone. Hamu hatu li wataduru. Nalipasi. Ingabana tompo hani arena mubona oima hapa. Nani dobani magona ni anu. Ushamba ulira suzote. Bezi ufano. Ozi kulupetisa, uneba milikana bararuba kubangana zina nilanga. Ashi ambi nga uri noto amba, bano ni zina, zi amba, zina nilawe, ni bukati abu. Chera ni chere, zinobote ba wanene po, wenda babiza. Kei, kumarotanu, lienda biza, kanafuta e, kumarotanu, kumarotanu shikadana, imani hapa. Ara ni sakuni udamuwe, unamutu kambete mtuku hapa, ngumutu kaseze garata yawe, kamwe munako nuchimira, wanani arari heyo inomboro yawe, ya wana uru una garata ya tabelo chandani chawe, arari hoyo ae ni mwanandu, ni ngamupushe na mdubani wa tabelo, keifu marotanu, usikakadana. Ara una mwumutu ane hakonu kutakuwa kana kamwe mwumutu watingandewe labele sani kagarata zaba mwenote unumusi ni chiko ita ngauraro labele sani apakane weni wa mwenote. Nune atenda izo ene urangani oba eifi unu ifilobali na mzimu unu ifilobali mzimu unu ifilaitwa na malatura kati yashu asashanu kimuroba na musi na emerini ni atenda izo. Sina sese ifila zule uita. Loba li mtaru kanyo wazingere kanyo zambiru. Heyo ndi yone mbuno. Haba la batu bo diba uri yeso obe mesia. Na izo nisone. Diba ngana ba diba u izo. Sina hoba una mfuma kazi mtuku. Timuchipinga. E atenda uri arali ya kwa manguwa yawe ude kuwa mtakaru. Nani ya umbura ngane ya. Sina umbura anyi. Oto utenda. Oba ya kachipumbe wa chamutu zila.
And remember, he just did that one time.
Numburani, oita izoruti pezi, oto buza mfuma kazi pezi zwe aita. Oba enavani na vanji, unu ila dorobo yote ya saika ya tendakae, ngantani ya butanza mfuma kazi, unu ene amurengi samubili. Unu zino abangateni, arali mureli muketwa, oti wonga mzimu, ana mapungo madhipa, angababuza, na zino abatendi, abangazutendi. Ni abona zosoko zika swiswi ukulipedzeka zwavudi shango lote libonona ungalina mutsiko kalo bezi ati divuri ndingazvita kuti tsahani bezi zvipano konani vuani onorengewa upiriswa zvine rahumbura. Zvino ni dzula apo narabirisa kai zvino bibiri yori kavaivuru ya munhu hezo uchipe muhuru ane akakwamiwa ngachipfi chaushaya nungu hasu na izvo ndizvone. No ara achipe muhuru, nono mukwama, nidokwama munga ula mfuma kazi okwama. Zino hango ofa ukwamiwa achinama, ori ndierekanya uri ndoba muhota, manda obva kanne. No ara akadiva achipe muhuru, ningaka dikona obvisa manda kaye, na uri hashanduki mulova, na musi na narini. Unu uziti saani, munga mzimu ori, misi ya Sodoma. Chova chichipio chila chiga, muzimu, Elohimu, kamuna, ane ala, anwa. Na izo ni espese
saa.
Yesu oba e muzimu kamuna. Heyo ndio ni mbuno, otarukanya mimburo yabo, muzimu kamuna. Sodowora hapu, ori sudodowora madubani ya upeta. Musi achito zumurura, sudonga sosaba madubani ya Sodoma.
Dozens times dozens of scriptures has been looked over.
Unjinta bunji amangwaro e afukwa. Ara zvizone. Udotikedza uri ndizone. Zvino ivane na rutendo nitende. Ifiliti ubva kae le azviradza. Zvino kosi yashwata duru. Heli ni ifilao. Akwine saunenda diva. Zvino zvote zvizvandani zvavo. Kotsi ndiyadikumedzera kaiwe na ava vateteresi. Irai zvive hone matekwana anu, musi richituwa ubva pano, vave richiamba, nambiri dzacho hadzingosongo mwashu, samure naYesu washu, kachimumbiro chamuya muketwa, achiamba narine musi rienepo, zvitendere kuti ndiyarabiranga dzina raYesu, kuitira kugara hau, amen. Zvino ivani na rutendo utenda, ndiyatenda mukomana Peri ukweyosudzurisa yechumo naapa, ngomura miniti.
Remember,
No zino erwani abo vhathu ati vha ḓivhi vha a ndi a ḓivha avho vhashumeli hafha ndi ḓivha muṅwe na muṅwe wavho fhedzi a thi vhoni muṅwe ane nda mu ḓivha ndi a ḓivha uri na vhaṅwe vhathu ndafho vhane nda vha ḓivha arali ndi sa kaki ndi humbula uri uyu ni mukoma na Pat Taylor o dzula henefha a thi na vhuṱanzi kha mutumbo wa thabelo arali ndi sa ralo ndi a ḓivha uri a thi ḓivhi tshithu nga ha inwi imisani nṱha zwanḓa zwaṋu inwi ni re kha uyo mutumbo wa thabelo hafha vha ri na garaṱa u ḓa imisela nṱha zwanḓa zwaṋu e muṋe wanga zwino ndafho ni a ḓivha zwithihi zwino kengo arali o vuwa vhafuni zwenezwo o pfulufhesa uri mudzimu ḓo ita uri a vhonale ṋamani ya muthu zwino a huloni uri o ndolisa zwingafhani ni tea u ḓoliswa nga lutendo u zwi tenda ni a vhona zwi dzhia rine roṱhe inwi musadzi o kwamaho nguvho yawe o tea u tenda o vha tshi ḓo vha o fhira ni a vhona o ḓo tea u zwi tenda ni a vhona ndi mudzimu zino arali muṅwe muthu a tshi humbula tshifhiwa ndi lufanga luhulwane mudzimu o ni ipfa tshifhiwa ni nga tshi dzhia na tshitumula no u itani ni na kuhumbulele ko khakheaho kwa tshifhiwa tshifhiwa ndi u ḓivha uri u wana hani iwe muṋe nnḓa ha nḓila no wa tendela mudzimu uri a ite tshine a ṱoḓa u ita ni a vhona ndi u ḓivha uri ni awela hani inwi muṋe uri mudzimu a nga ni shumisa inwi nga nḓila ine a ṱoḓa yone idzani u ḓibvisela nnḓa ha nḓila ni a vhona zino a thi ḓivhi na muṅwe wa avho vhathu a thi ḓivhi uyu muthu afha hafha una mufumakadzi oimo hafha u vhonala unga wanga wa vhuṱhogwa muthihi we a fhirela vhugalani ya sikale tshi nga si vhe tshithu tsho vhifhaho arali mme anga vha tshi nga lavhelesa u bva vhugalani madekwana ano humbula uri ndi ṱoḓa hafha u fhira muthu a ṱungufhadza unga hoyu na ndivho ine ndavha nayo i ḓo vha mini ndi ḓo vha ndi tshipenga ndi fhano lingedza u thusa iwe mufumakadzi no tshithu fhedzi tshine nda nga ita ndi u tou ita zwe nda laedzwa u zwi ita ndi nga si ite uri vhathu vha tende ndi nga si ite na muthihi uri a tende fhedzi ni na a thi radiolodzhi a thi vhinda a thi ḓivhidzi mureli ni a vhona ngauri a thi na pfunzo mureli ṋamusi ni muṅwe muthu a re na bachelor ya art na digiri ya vhudokotela mulandu a thi ḓivhi zwine izwo zwithu zwa vha zwone muṅwe muthu o mbudzisa ḽiṅwe ḓuvha a ri a u shumisi madzina na maambele a u nga nḓila yone nda ri a thi ḓivhi zwine zwa vha zwone a thi ḓivhi a thi ḓivhi uri dzina ndi mini kana maambele ndi nga si ni vhudze u tshidza vhutshilo hanga phambano vhukati ya dzina na maambele ndi nga si ni vhudze fhedzi tshithu tshithihi tshine nda tshi ḓivha ndi a mu ḓivha maanḓa mvuo yawe ndi zwoṱhe zwine nda zwi londa ni a vhona ene ndi ene ane nda ṱoḓa u ḓivha u mu ḓivha ndi vhutshilo uno ndi zwone zwine nda ṱoḓana nazwo vhutshilo u tshila ndi tshone tshe na ḓela tshone fhano vhutshilo u tshila zino mufumakadzi arali murena yesu a dzumbulela tshiṅwe tshithu tshe wa ita tshiṅwe tshithu tshe wa vha u songo tea u tshi ita tshiṅwe tshithu tshine wa vha fhano ngatsho unga zwe a ita musadzi a mu vhudza zwo khakheo kaye kamwe u vhudza zwo khakheo ka iwe arali zwi hone zwenezwo u ḓo ḓivha uri u nga vha ingoho kanai u ḓo vha vhuṱanzi ha hezwo izwo zwi ḓo ita u ḓo ḓivha uri hu na tshiṅwe tshithu tshiṅwe tshithu tshi bvaho huṅwe fhethu tshi nga si vhe tsha mupo tshi ḓo tea u vha tsha nṱha mupo zwo luga zwi nga u ita uri u tende uri iḽi ipfhi ḽe nda amba ḽi ḓo vha ḽa mudzimu a tshi khou ṱalutshedza ipfhi ḽawe ene muṋe zwenezwo hu ḓo vha hu mudzimu a tshi khou khwaṱhisedza na vhathetshelesi vha tenda zwithihi ndi vhane vha ṱhompho zwino zwino ililwani ndi vhane vha ṱhompho vhukuma inwi ri u khou ongolowa nga khole mukovana Branham ee zwa vhukuma a thi ḓivhi musadzi zwi tea u dzhia tshiṅwe tshituvo uri ṅwaha wa murena muya mukhetho wone une kha vhe ya mulilo ye a rangaphanḓa vhana vha Israeli Israeli nga sogani ni a vhona musi o vha enepo o vha a yesu musi o ṱhonifha u nyadzelwa kristo lupfumo luhulu fhira lwa egipita a ṱutshela egipita musi yesu o vha fhano ḽifhasini ori ndi ḓa mudzimu nahone uya ha mudzimu afa a switiwa u vuwa u takulelwa nṱha no saulo kha gondo ḽawe ḽa damaseko o rwelwa fhasi nga tshotshedza tshithihi no uyo muyuda a nga si vhuye a vhidza tshiṅwe tshedza tshisili murena no a ri murena ndi iwe nnyi o zwi ḓivha uri o vha a murena we a rangaphanḓa vhathu vhawe sogani a ri ndine yesu a sa shanduki mulovha ṋamusi na nalini no arali tsho tshedza tshithihi tshi vhukati yashu ni a vhona zwenezwo tshi ḓi khwaṱhisedza tshone tshiṋe nga u bveledza zwe tsha ita henefho zwino arali a tshi ḓo ita izwo izwo zwi ri ita uri ri tende na u takala a zwi nga ralo nga vhe a tshi zwi tendela Niba ndikoto wana inu ni chiamba chimwe chitu ni abona musi ni chidiwana inu mune ni kule zitakwele randiranta no ifilimwe na limwe line na amba chimwe na chimwe ni abona ni mutu ni namunye no chimwe na chimwe chine muya wabachone nga utabanya bunga uchidhorisa ni abona ni ngabona zine wabazone na one ndirani ipiyo inena kwea hone ngayo ni chipuwa cha mzimu ndira ine azuita o amana msazi chitu chiti kokotoro chitu chiti.
Now you are here because you're in behalf of somebody else. You're wanting prayer for somebody else, and that somebody else.
Ufano ngaruo imena mwe mutubo ugotoda tabero ya mwe mutubo no uyo mwe mutubo uwongeruni ina uno ndirufia uno ndimuna wao ndizona.
And another thing I see, he shattered
to death. No chitu chenda bona otsirolo isarufuni. Unamuya wasishikaye ngauri asimkreste ndizone izwa singo ni abona asimkreste otsirolo isarufuni. Ndi kotoda chitangane za Kristo. Ndi abona uri no bana imwe taidzo na inu imwe kana vakorabera uri nibe na TV kana chimwe chitu chitevelawo izvezo no bana x-ray kana chimwe chitu. Voto vana ekisireka inu ya TB. Izo ndizone sizone. Ungatua, utenda ngambili yote. Tuna samusi uchitenda. Chimwana chimwa china watenda. Izi, hova zino uzidiva. Samusi uchitenda. Iyaikai, umubuza zo ite opani. Nokangwa uyomuya wasisi, udo tuwa, udo chizwa. Tunezo udo takuwa na one ayahayani. Tuna tenda ngambili yao yote zino. Muzimu wafa otichezo. Ni atenda, ni uu. Ningazu ya tulanga ndirene na tama, suka inu zi.
How do you do, lady? I suppose we're strangers to one another. But you believe that God could reveal to me your troubles? And if he would, it would cause you to believe greatly, would it?
Wita ni mfumakazi, nikora uri ardivani, vezi uatena uri mzimu anganzumwe la tezo zanu. No arali azvita zvidoita uri utende zvihuru zvingasiraro uyo munadha onta ubva apa ndiabona uatenda nga minute sigati yofirawo.
No, you are here standing for somebody else too.
I ufano imena mumwe mutubo na iwevo ni munna wao nawo yatenda munene Yesu anganzumbwera sokakeo kamuna wao nawo yatenda una ubhare. Ndizone, na unangwana pano kabi wao, anewa kumura perisa, na evo, na watenda rusdetea, iwevo, zoruge, na watenda ngambri yao yote zino, samusu chitenda, na uraro kazuweka, abona, ningasipozi, ningato budapezi ni abona, zinenda abona, no inunitenda ngambri yao yote, zidoba ngandire ene, zitenda, ni azitenda, no murena anipatuchezi, muzimani patuchezi, Nisungu timatima, ibani na rutendo. Utoba watompo, zino arali arali na toma. Nisungu tomo chimbira chimbira mwono, ni abona. No zula zwabu dibukuma, zula nubunga hezo ni techerese. Lamini tizigati.
How do you do, sir? I don't know you. We're strangers to each other. But we've got to meet at the judgment bar of Christ and answer for our appearing here tonight. You believe that, don't you? Yes, sir.
Witani mune wanga ati udivi ardivani pezirite otangana ngore dzakaturo ya Kristo uno upindura bvera hashu madekwa na ano uatenda izo ani raro zvakumani raro.
I just watch a light, sir. See, it's anointing.
Ndi kotsedza chedza mune wanga ni abona ni ndodzo miyamketo zvino kotambura ngatumbuni tumuni yau uko dzindera ndizone. Nuna chimwe chitu chine wakulingezo chitu chera. Zema, nondizone kuma. Chino kubanga tumu. Chito yaka fuko sikari arawasa imakazo. Uda, nawe ya tenda urumuzimu dozuchi yaka iwe. Unu upa mtakaro, udoraro. Nawe ya tenda arandave ya sonda zonga kaya iwe zino. Musi ichi chimwe chitu chine wadiva chine chabona na chichipirika iwe. Pezi iyo ndozo ya Kristo. Arandamu humbera ujia icho chitu kule hau. No au ne mtakaro. Ungamuwe ya pasi unu watu chira kule. Na uatenda iso. Ida hapa mne wanga.
Satan, a upon the basis of our faith.
Satani kama galu tendo rwashu uone Yesu Kristo we akunda kaiwe na chaka dzao ndi areira kuti apole ane akurumela uyu munna kavida chipinga chawe satisvika na idzo sigarete ibva kai nga dzina leso Kristo. Amen. Tuwa zvino ubve kazo tendai na uchira sazvino watiyo uita.
Do you believe? Just keep believing.
Nani atenda? Verani panda na utenda.
How do you do?
Witani mfuma kazi ya wanaro anaburenda buhuru. Na uatenda Yesu Kristo uva mroa mzimu. Na untenda uva mginda wawe. Mwono ya urindi ambe izo. Musi o, wono uya wabara bugianga. So ambi wanepo. Ara uchinga itori batuba uteni. Ni abona, ni chone chituchulwane. Ni tia ustenda. Utia uto u. Aunengu ndira usendera kamzimu. Pezi ngaka chipiwa. Pezi ushitenda. Mwa Martha ori. Nini atenda urumuruwa mzimu. Ara uba upano. Kara zianga ni musa songofa. Ni abona. Osi jena ngandire yona. Musi oba ana ndugero ya umu gungurera. Gea side. Pezi ango zi ita. Oda nga tompo. Uno awana zwe ahumbera zone.
How do you believe it? God is present, knows all things.
Zinoni atenda uri mudzimu hone, naone uya diva suzote, na uatenda uwa kono nzumbwera suzoke keo kaiwe.
The trouble is in the stomach. You have complications.
Taizi tumuni, unabukondi, suzinji zoka kea, unabukondi, nichivo chino kuhura ngomu tumuni. Dizone nga izo, dizone.
All right. Sweetly, you go on back down.
Zoru gabo witli, umenani murao pasi, tendani ngambiru ya uyote, unu udopora. Zoruga, nisisi ini ndo viza zina lao, uanidiva, una inui, ni yabona.
How do you do?
Witani, unu unatezo ya wafuma kazi, unu isusisu meza uri ingomu katanga za chifuma kazini. No ikapundu ngomu katanga za chifuma kazini. Nao ya tendo Yesu Kristo angavisa ilo pundu. Teo ni mutasoi teo ka mfuma kazi wangasikari. Ni abona. Musi. No mfaputanzi. Zoraro. Hanu munga sifane na awe. Zoruka. Zitoba nga iyo ndira. Ara na sutena nga mbilu ya niyote. Ravele sani hapa. Mfuma kazi mtuku. Yanu ni taizo ya wafuma kazi. Na inu hivo. Kure mea chifuma kazini. Na uatenda Yesu Kristo uone unea mtakaro. Na upoza, unu uatenda zezo, izo zidotu wa zote. Unu zote naso, unu udopora na uba, uchila uchilo dowele hao. Zoruga tuwa, zitendeni zino, zidoba nga iyo ndira. Na uatenda urumuzimu angapoza mulati ya shugiri na uobo. Aunea mtakaro, zoruga, ita upera panda na uchimira ka platform. Uri ni amutena, unu udopira kazo ara watu zitena. Maropa ingeze yao akalifari adosu itanga uraro.
Something happened in the audience. I didn't get it just right.
So no natu wachi chete ya wakaba techerezi. Atu wachi wana swabudi. Mfuma kazi ozuro hapa. Ora vile sakane. Uko tambura ngataizu ya tumbuni. Na watenda uri Yesu Kristo dhoni ya mtakaro. Ate vero kaini ni mfuma kazari na taizu ya mbili. Murao ene kumurao mwati uona na wasamutu. Na taizu ya mbili. Unayo na iwevo. Unayo ni abona. Do amba uri unayo. Note dono mpuro wazi. Yesu Kristo onita uri note nipore. Zoruga tuwanga gondo senezo. Unumuzimu au patucheze. Iba na rutendo. Tendaenga mbili ya uyote. Kamrore wangu. Unabukondi. Zinju zoka kee, pezi chungucha zitu zuluane chine utodora beru wachone, mbilu yao na yogu, na utenda udonea mtakaru katezo ya mbiu, na wane aupoza, zoru ukatua, chitendei uchiri, ya ulibu wa mreni, unu udobana pozo yao, mashuruzulu omu tina wachipinga chirafu, amuneo neta, ufuwa usiku, pezi chituluane chine wabana cho, libuluwa zia sugi, na watenda urumuzimu anga upoza kaizo unu aunea mtakaru, ita uvera panda, uri ndi aulibu wa mre na Yesu, ndi atenda ngambiri ya ngayote. Mzimu wanga poza rushaka rungu na rungu wa vrazi ya maroba, anemia, kana chungu chitubo. Nani atenda ezo? Zoruga, danu vera panda unu mzimu duni na mtakaro. Stendeni, vitani, ndi bona chikolingedza vhuo vaka mbete, ha ongoro wa kuno, rulwadzi ya marambo, hu wani, fhedzi wa tenda uri, ukoya u tutshela, matekwana ano, no zwino ukoya u vha na mutakalo, ita u bvela phanda na u tshimbila, u buda kha platform, uri ndi a u livhuwa murena Yesu, uno u tende nga mbilu yau yoṱhe. Na wate na mbili yao yote, irini avele mpanda, opo zwenevu, na uzoraru, nga uraru uto, o gaba yezo ene muune nao. Idai, na wate na umurena yeso, nga opo za teze tumuni, no aune mtakaro, na urumena haya ni ula. Vela ipanda na unu uzitende, unu Yesu Kristo udopoza. Idai mfumakazi, na wate na teze ya mtana, taizo zitu. Ido tuchera, unga uchiko buda izi. Vela panda na uchimbira uri, dia uribu wa mrena Yesu. Nungwela mini note, na nazo ita chimwenchitu matoni anula duwa. Nani ate na ngambilu zanu zote, utoraveresa uya henepo na batu.
Now you in the audience, you believe. See what Jesus Christ, the Son of God, if he's still the Son of God.
Sine inu kabate cheresi, ni atenda, ni abona sine Yesu Kristo mruwa mzimu, ara kadiva mruwa mzimu.
Those people go and say,
ina, abu batu wano kutuwa, uzulango, wote votakara, uravele sana, takaro, uzananga asuzi uruze mrena aita. Mufumakazi mtuku otiro hapa, anokota mujongatai jamtana. Ozula heneba, na mabuzi abona rao amvi. Haa, imufumakazi murao hao. Woku wa machimu chitu, asizone, adiba uri asine, hoba uene, chipemu huru, na uate na ngambilu yao yote, urimutana wao auchado dina na katini. Uafuna uwezo sigarate pasi, unawari, atichado zijia hapu, unawanga. Mufumakazi ozula sini hawe, uoziri ngeza chipinga chelapu, wezi awunarute no kazo nga imwendira. Uatenda zino unarutendo kazo, imi sasonda zanu aranichiri, ni asutenda zino. Zoruga, usungo chadana kati, tuwahayani, unu uwe na mtakaro, itanu samusi nichi iteo ita, arani uo chingatenda. Mufuma kazi mtuku ozuro hapa na rujasi rutuku, ora vile sakane, uko shenga zongaburote marambo. Na uatenda urumuzimu anga unu ya mtakaro, mufuma kazi, wararo, zoruga. Ungabana yao, soruka. Izo si autakanza, kara zio zuro hapo, mufuma kazi unamkonde. Kwezu impa, mzimu tuse, mwome cox uatenda, soruka. Usongo oereka nyurudoku na naso, pezango zita, wazi wana nao. Kare ni mure na kare ni wekona ni, anidivi. Mune wanga abana fuko, zibala mtada kuma, ungasichire wala na hapo. Lizone, ati, ningasi upoze, pezi ungasi zumbe soka keoka iwe, ni abona, ienepo, iwe ungasi chile, wotzule nepo, uwasitiba eso, ngauri wopera, vari itumuni yao, na hone yoraro, ikachibindi, chine chakweti saurijundisi iri ive, pezi uatena ngambili yao yote, unuworu kera zini, munga abobani na beba zula gete ni paseni ngei Samaria, vari ningane richi zula hapo skrartifa. Ukoya ufawe drenepo, unachikara la chitipezi, unundumuta nganeza musu uhone ni hawe, na uzite na ngambili yao yote, na udoita izo. Senesonga zina la Yesu Kristo, zitendei ngambili yao yote, unu imani, jiani mbete wao, na one utuwe hayani, ulibuwa na urenda mzimu. Na uatenda izo, yawe, mzimu domne nungo, usungo vile nga Yesu. Arali a ene pokoyo uya jiambete wawe uwa upeta unu watu hayani. Imibangwe vote tendani, imani nga mene janu zino, mini yanga uima, atidoni uroka kia minika inu, imani, imisani zonda zonu unu ni murende, murena Yesu, vasa ndani zonu, gazina la Yesu Kristo.